Ebitongole by'ebyokwerinda n'olwaleero bizzeemu okwaza amaka g'abadde Sipiika wa Paalamenti omukyala Anita Anita Among Magogo agasangibwa e Nakasero mu Kampala era biboye emmotoka endala bbiri ezibadde mu maka ago. Emmotoka ebbiri eziboyeddwa zitemyanga bantu, zombi kika kya Toyota Land Cruiser VXR era nzirugavu mu langi ng'emu eri namba UA 63BE ate endala UBH 1038W. Poliisi ng'erekeddwako amagye, emmotoka zombi bazitisse kasiringi ne zitwalibwako bitebe ku kitebe kya poliisi ekinoonyereza ku misango eky'ennaggulu. Olwaleero ziweze ennaku ttaano nga ab'ebyokwerinda bali ku muyiggo n'okunoonyereza ku bigambibwa nti omukyala oyo Nalongo Anita Among abadde yasusse okwegaggawaza ng'olubuto atakulira kuli mu kiseera w'abeeredde Sipiika wa Paalamenti ate nga ye gy'abaatira mu nsimbi ya miwaamu nsolo. Kakano mmotoka za Anita Among ziweze nnyo ezaakaboye bwa poliisi mbikwekweta ebigenda mu maaso ng'ezaasooka okuboyebwa kwe kuli ey'ekika kya Rolls Royce eyayogeza ensi yonna obwama n'ekika kya Range Rover. Okunoonyereza kwa Anita Among kwatandika ku nkomerero ya wiiki ewedde. Ebitongole ebikuumaddembe bigamba nti kuluubiriddwamu okuzuula amazima ku bikolwa eby'obulabbayi n'obukenenuzi omukyala oyo bye bagamba nti abadde abyenyigiramu.